的 sugar on the beat.
Yeah, 부지정 점점 브레이크 아드마 아강굴 슈가톤 킬러 This is not music, man. This is medicine.
Watch.
Tiza, will I love myself? Kime kime tanda, giza sioni anga, aloni jua kitanda. Upi mwanzo mimi, lutafuta mwili na kili. Roho niketupa chini na connection atenda sijemini. Nitafuta nafsi mtakatifu roho, akanipa ramani moyo na kwenda kasi. Some shit happen, ashishi mfanye rasi. Kuitafute mani, sendi na ilo basi na mtafuta liendani. Subaki kwa mfuasi, shujaa wewe na mimi, mbaya kujiasi. Kwa jili ya furani, bora kwa mwepesi. Kwa juu ya manani, niko slow, sendi kasi. Narudi kundini, utata ndana msitu gizani. Ni ushitani, ndana mwanga na msifu. Ali nitua motoni, kwa jinga, nikajipinga. Nkampa nafsi Babiloni, nikajipiga chenga. Kumbe minu adui wa mimi, my God. I never trust anybody. I do this thing for the garden. This is love, I do for you.
Narudi home. Nilipotokea, si baby, chuki na wili. Wata kukimbia sima wako wako baso kupe kuchichemea. Anza kujipenda na kupenda tatokea. Narudi home, nilipotokea usibebe chuki na wita. Wata kukimbia sima wako wako baso kupe kuchichemea. Anza kujipenda na kupenda tatokea.
Naishina njaa, nazitupa propaganda kakubanda. Zimira kuna ingia fake msisi wanasanda. Braziria siria hawezi kucheza samba. Ipo hapo asilia sina bifu za kishamba. Kwa speaker wanasikia, oh my dear. Vile na vote mavesi kwesia. Hadi line fake msisi wanapata fear. Hadi to divine wanataka kukimbia. Nizaidi ya mine zitungo na uachia jinsi. Never design siwezi potea njia. Rafiki za kwa mrezaina wananamini. Please don't mind the work wakinita dia. I'm very kind, kokote mina poa. Nisende blind ubongo sijatia doa. Kama vipiri waindu kitaka kunisikia. Hindo picha ya kihindi seringi anapotea. Misili ya Elia na upepo kisuli suli. Na wachia kimuli muli. I move on with my thing. I'm a man, I'm not a god boy.
Narudi home. Nilipotokea si bebe chuki na whip. Lafata kukimbia si mama kwa wako baso kupe kuchichimea. Anza kujipenda na kupenda tatokea. Narudi home. Nilipotokea si bebe chuki na whip. Lafata kukimbia si mama kwa wako baso kupe kuchichimea. Anza kujipenda na kupenda tatokea.
Nakata nyika korongo, siangali nyuma. Maisha mara moja humziki kwangu na mana. Spiritual soja kwa fesi na pambana. Ndana njia wakifunga na fungua. Cheka na jaribu wanafanya minakua. Na watibu na majibu wanabisha hila wanelewa. Wepu wangu na sababu nafsi yangu haiwezi potea. Na changanua mambo na vua lichonivisha. No more skendo kwa haya maisha mapya. Kama dili na magendo rasta I don't leave a town. Mwendo mdundo uhuru nimeshapata bless. Unifuata ghetto na maintain. No more stress niko free na tema slain. Vesi after vesi wana wapata kugain. Easy, ire kibrasi peace. Sitaji complain. Wanauliza hini nini sakati sinacheza na brain. Kwa makini, wezi shikia down. Wezi ni cheza, waga na meza. Swezi to laser. Wow.
Narudi home. Nilipotokea si baby chuki na weave. Love wata kukimbia si mama kwa wako bab. So gupe kuchichimea. Anza kujipenda na kupenda tatokea. Narudi home. Nilipotokea si baby chuki na weave. Love wata kukimbia si mama kwa wako bab. So gupe kuchichimea. Anza kujipenda na kupenda tatokea. Narudi home. Nilipotokea si baby chuki na weave. Love wata kukimbia si mama kwa wako bab. So gupe kuchichimea. Anza kujipenda na kupenda tatokea. Narudi home. Nilipotokea usibebe chuki na weave. Lafata kukimbia si mama kwa wako bab. So gupe kuchichimea. Anza kujipenda na kupenda tatokea.
Kime kimia. Dan. Chief power. Sounds so crazy. Nigga sounds so amazing. This is how we do, my man. Chill out.
It's the sugar on the beat.